ubone ogeraga mu munsi wa mbere bakagukubita bagakubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti yo kokoroja mbese ibimeze ngikinyabagutera wakomerete cyane ndiwumva uburibwe bahambiraga umukandara ngo no gumunda bakenyeje kabaraga gukubitisha mu mutwe
n'ubuhamya bw'uyu muri benshi bafungiye ku kigo gutegetse bwitangorora mu cyo cyanyabishongo giherere mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu we na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi hari abavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri bakorewe byatumye bahahamuka ku buryo basigaye birinda icyo aricyo cyose cyatuma bagira umwaku watuma bongera kwafungirwa umva uko babivuga
ibatanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana nta mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageze hariya bafataga amakaburi abiri bakayazinga
bagakubita
bakazana n'inkoni z'iminze abapolisi baba bafite inkoni z'iminze bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi
nk'aba b'abasirimu baraha mu gasantire utigeze ufungwa ntabwo wamubwira ibitendo bya hariya nkapfe kubyemera
burana nataje mu mutwe w'uzamashundu najaga ndakandisha amazi ashushe kabisa ntabwo ari ukugura aho kwaba harimo n'ubwicanyi
ubundi umuntu uvuye hariya taranziti mu mugongo hano mu mugongo kubera inkoni aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambu
bashimangira ko inkoni ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo
mu gitondo kare bakaduha agakombe gacagase nimugoroba saa kumi n'imwe bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori k'impungure ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita baza kutwohereza muri sare bari kudukubita buri gihe mbese
baraboza se
ni ugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 dusipoze urugero bagaterura igitango bakajya baraterura amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita zirankoni badukubita ni izo kutwita ntabwo ari izo kugira ngo umuntu cyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho z'indengakamere nk'izo basanzwe badukubita bigatuma uba ukihebe kurenza uko wari umeze
raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda agatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi iyo umwaka ushize wa 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo icya Muhanga icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icyanyabishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge inzererezi indaya abajura boroheje abazunguzayi abasabiriza abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mugana umwe bigishijwe kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa
kuzwi n'abashimiye banarigishaga navuga ngo turi inkange za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere imihigo bayigize intego nicyo kintu batwigishaga abenshi bicaye hariya barahagije hari igihe umuntu amara gupfa bakajya kumutebeza muri fosi batatu njye mvungiyeho mu kwezi kumwe ari ibyobo biri inyuma ngagutse bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha
haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefoni yateye utwatsi amakuru y'uko igipolisi cyaba gitoteza abafungiye mu bigo ngororamuco
amakuru afite mama ni uko zatoteza ari hamwe ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni kandi amakuru y'impamo mwari ni uko icyo ari kigema ntabihari taranzitiyata turazisura aho ziri hose nta toteza yawe ariko uko bize muri iki gihugu hari umuntu wegwe n'undi urwara akarara atagiye kumureka hari nk'uwambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiye kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho mu myaka amaze hadushinjwe no kuhatira ntandura yarwara hacyo ntandura tumva barwaye
twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiye mu kigo cya Nyabishongo ariko ubuyobozi burabyanga kuba gusura ibi bigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiye ikomeze kuba ubwiru twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bwana Aime Bose ni bamwe atubwira ko afite abashyitsi ko tuvugisha nyuma ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefoni cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho
nti waje ukaja kuvana ngo barakugoroye waramugaye ntacyo wakwimarira iwanyu nyoko ndi yakubwira ngo ukore biro 30 ngo byikorere ubwo aba ari kunanura abantu
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.